Chala, baby. nsimbe mwabo bananyini nsimbi awamu ne balucholo abatana bakwanjula mwangu we mubazadde tumanyagane sawa ya kumanyagana.